What's up?
M-M-M Beats.
Dotty Dong, yeah.
Music.
Tommy to a dealer.
Exclusive.
Yeah.
Kazuba kasani kira bonse boy. Sindo weka waza kambela mushi. What's up? Let's go. Bama funa tisperebera. Tizi sensera. Tizi shokera. Yonse bama funa tisperebera. Tizi sensera. Tizi shokera. Bati desa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Lesa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Yeah.
Big Tommy. Call me if you know me. Vantu vali mu cabinet vani ita homie. Nikasova nili na mataikun, the game bores me. Watching new rappers come up is pure godly. Imagine my image, na mi pasa leakage. My verses are sorry in and my conga litage. You hate me but I made it, God isn't from your village. I've seen it all and done it all, my hope is you reach this age. Anifaka kumuka kamonga kaf. Balusaka tita manga for my af. Timata manga mwana zinago sanchafu. No money, no love, give us anga jema chaf. Even if uvipange fugitive, ufunika che kuchota if you do believe. Nika mbela njota yesu chumini relief. Ukani bela ni meda the day
Lesa
you
wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka.
Kaka nizale kali tunyonga. You test me mumalamu za nyonga. The hour has come once mulonga. No beef kuli anthrax tayani onga. Running it like alu inipisha. Getting it monga vene kaluisha. From the days ya vene nalu ndine tisha. Pay homage to Godfather, I'm the Caesar. Swafuna nizifendera, bati wazifendera. Ise tima pempera, mitima tiva mendera. Matez vani pendera, valema kuninenela. Notea tea minga mumarodye ni maendera. I'll never beg you for a beg you, no. Ngatushusha funsa beg yo. I run the beg you with my snakes. I've done it, so show me what's next.
Bamafuna tisperebera, tizi sensera, tizi shokera. Yonse bamafuna tisperebera, tizi sensera. Tizi shoktera, bati desa wandi wa maka. Alambiga kumkaka, yeah. Lesa wandi wa maka, yeah. Alambiga kumkaka, yeah. Lesa wandi wa maka, alambiga kumkaka, yeah. Lesa wandi wa maka, yeah. Alambiga kumkaka, yeah. Bama funa tisperebera, tizi sensera, tizi shoktera. Yonse bama funa tisperebera, tizi sensera. Tizi shoktera, bati desa wandi wa maka. Alambiga kumkaka, yeah. Lesa wandi wa maka, yeah. Alambiga kumkaka, yeah. Lesa wandi wa maka, alambiga kumkaka, yeah. Lesa wandi wa maka, yeah. Alambiga kumkaka.
On the mix.
Exclusive from Hot Vibes.